byokola nebyo byonkoledde bwe sikusime nasimalidde anyonyogera amawuggwe ensobola okusekenkera kamire ekere nazijanjabe ekirwadde kyabalala zikakkane obuwamefunti tata okukwebaza emunyenye weyamete zatakatu obuntu we sikwebaze alibani anajuliza kumunagirogo kunambika kunehumpewo kanzikakane mumuwamefunti tata
tufuumuka ensozi ate ne tukka miwonvu twekoona ku nkonge ne ne tusigala nga tuli b'amaanyi awo ne twebaza mukama gyatugye
kansongera ekyo ndaga ambulisiza ekyo empita emunyenye soyakira abali mu nzikiza kwansongera ekyo ndaga
Neanzisa, 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 Neanzisa.